wammanyi okuwula muganda wammwe wasuulidde nnyo kiriwe kikyo ndina obulamu era n'obwongo okufaanana gabwe wadde ne mu mateeka amasabo batera okikola omuntu afunirwa aliibu alyoka awummuza obulamu omubiri obwongo n'ebiringa ebyo nange badde waka ku luno muganda wammwe muganda alonga eryo oluweddeko njibase gamba kitaka tubulonde bannange ate ekiwumbuza omulamu bwe kubulaninga ebijja wano mu kuyimba woti wali asawula abasawo babanyaga sente okuyimba wali